Ayo, ayo, City Boya baby. Nasai. Menishika shika, mikwako nimefika fika.
Nishike shike, mikwangu umefika fika.
Menishika shika, mikwako nimefika fika.
Nishike shike, mikwangu umefika fika. Nitakushika shika, usauki na shika wana hold you. Kado liu like my baby, so call me your lady. Wana be your mama sita, nikuzalewa watoto sita. Wana be your vera sidika, nikusindikize kwenye bima paka saa mama.
Ala, koko nimefika baby. Una need life crazy, mapenzi yako fire. Nimelego na siko ndani ya mamezinga. Nitakubaya molenga, wengine ukijalibu kuna cheki mina wapiga chenga. Menishika shika, mikwako nimefika fika.
Nishike shike, mikwangu umefika fika.
Menishika shika, mikwako nimefika fika.
Nishike shike, mikwangu umefika fika. Your love is beyond explanation. I've been here before but never felt in sensations. Kisses like dream, moments like a dream. Your touch makes me wanna scream. Silence at the night, put asleep thinking about you cause you're my dream. Hold me tight, make me your sight cause ukinishika shika. I wanna shout na kupenda, I won't be out, sita kutenda. Tukipanda up and down, sita kutenda. Nishike shike.
Na kufeel kama like Kanyashinsky. Ebu ni touch up down, ebu ni guza hapo katikati. Ebu ni shike kwa dhati, ebu ye uka ni kiguza hapo down. Watch your lizzy no maki baby girl, look so fine. Mina promise every day, every time ta kuwa na wewe. Ala.
Menishika shika, mikwako nimefika fika.
Nishike shike, mikwangu umefika fika.
Menishika shika, mikwako nimefika fika.
Nishike shike, mikwangu umefika fika.